Ngiyato engonela kuwe buya ngiyacela.
Ngicela ubuye uthathe into angonela kuwe.